smahani njo bila weni pressure na kesha
sister Janet safari ya mapenzi kitane Aziza Anita ane toka nani anitukane eti sina pose sina mane niweke pose au nikuchane nikupe kiki ujulikane hakuna kiki just funne sina mshara ila shara muziki biashara wananitaka leo kina Sara sio me sio Joe sio G wara wara watoto wanapenda asali watoto wapendi ukali wapendi safari maisha kufika ni mbali na tena kwa msoto mkali
Man mina waste jani safari it's not funny jamani hawataka ni crown me usijali haki ya nani dema lidhani mimi ni jiga nikamwacha kidhani nikapiga hakuna goldi wacha jiga utachezea wazungu wa niga ma shopping kutwa kwa maduka saluni mawiki kusuka ma disco majoka kuruka na jina ni mwandike kwa chupa kwa miguu hata nikamaliza moka ni bado sikuwa kanye kumbe kwa sister duki tambo kalikuwa Kardashian amna kitu kichwani dashiani watoto wanapenda asali watoto wapendi ukala wapendi safari maisha kufika ni mbali na tena kwa msoto mkali
where's my money yo
where's my
Bila weni pressure na kesha na we Where's my money yo?
Where's my hand in jaw?
Bila weni pressure na kesha na we
Utanipiga deki nkikudekeza Maisha safari ndo kuwekeza Mara nataka iPhone Nikakanunuria Apple Kakatafuna kisha nkakatafuna Kakataka outi nikakatoa nje Kakapiga upepo nikakembia exo Mapenzi mama ntakupa pepo Mambo za nini nini Karibu depo Mini zero juu yako Simama pembeni kushoto tukamirishe kumi Watoto wanapenda asali, watoto wapendi ukali, wapendi safari, maisha kufika ni mbali na tena kwa msoto mkali. Hey. Woo.
Where's my money yo?
Where's my honey yo?
Bila weni pressure na kesha na we. Where's my money yo?
Where's my honey yo?
Bila weni pressure na kesha na we.
Money.